weli waxaa ciwaanada kaalimaha hore kaga jira warka sheegaya in websaytkii ololaha Trump la jabsaday. Saacado kadib ayaa madaxweynihii hore u bartiisa Truth Social warkan soo dhigay. Fariinta ayaa sidan u qornayd: shirkadda Microsoft ayaa nagu soo wargelisay in mid ka mid a websaytyadeenna ay jabsatay dowladda Iran. Madax reer Iran ah ayaa iyagu eedahan iska diiday. Dokumentiyada la jabsaday ayaa lagu soo warramayaa inay ku jireen kuwa J.D. Vance oo ah ninka Trump kuwa helin doona tartanka. Vance ayaa xaddii ka soo muuqday dhowr barnaamij oo telefishinada Maraykanka ah iyadoo su'aalihiisu ay ku koobnaayeen oo keliya tartanka madaxtinimo. Waraysi uu siiyey barnaamijka This Week ee telefishinka ABC ayaa senatorkan reer Ohio iska fogeeyey eedaha ku saabsan hadalla uu dhowaan jeediyey oo ku saabsan arrimaha qoyska, isagoo hadalkiisi durba u weeciyey siyaasadaha ay wataan labada tartame ee xisbiga dimuqraadiga matalaya.
Maxaan
uga hadlaynaa sicir bararka? Maxaan uga hadli weynay in adeegii guriga la awoodi waayey siyaasadaha Kamala Harris dartood? Dhaqaalaha ayaa sidoo kale ahaa arrin ay sabtidii ka hadashay Kamala Harris isu soo baxay ku qabatay gobolka Nevada. Waa ballan aan u qaadayo qof walba marka aan madaxweynaha noqdo. Waan sii wadayaa dagaalka aan ugu jiro qoysaska shaqeeya ee Maraykanka sida inaan kor u qaado heerka lacagta saacaddii lagu shaqeeyo iyo inaan meesha ka saara cashuurta la saaro lacagta tibta amaba bakshiishka lagu siiyo ee ay qaataan dadka shaqaalaha goobaha martisoorka ka shaqeeya. Trump ayaa isna ballanqaaday kuwaas la mid a horey u sameeyey, isla markaana Harris ku eedeeyey inay xadayso siyaasadihiisa la xidhiira in lacagta bakshiishka aan cashuur la saarin. Xitaa iyadoo ay sii kordhayaan dadka Harris ka dalbanaya inay faahfaahin dheeraada ka bixiso qorshaheeda dhaqaale, haddana xoogga ololaheedu waa mid aan la dafiri karin, sida ay sheegayso Amy Klobuchar oo ah senator dimuqraadiya lagana soo doorto gobolka Minnesota.
She has ignited the country starting in Philadelphia to the heartland of Wisconsin.
Way hurisay xamaasadii waddanka laga soo bilaabo magaalada Philadelphia, Wisconsin iyo isu soo bixi Arizona ee ay soo buuxdhaafiyeen dadka badan 15,000 oo qof. Dadku waxay danaynayaan in horey loo socdo. Harris ayaa xaddii kusoo noqotay magaalada Washington D.C. kadib kulan ay kaga qayb gashay magaalada San Francisco ee gobolka California. Iyada iyo madaxweyne Biden ayaa la filayaa in Khamiista ay soobax kaga qayb galaan gobolka Maryland. Donald Trump ayaa isna u ballansan Arbacada inuu hadallo dhaqaalaha ku saabsan ka jeediyo magaalada Asheville ee gobolka North Carolina.